Kalandanya Music Promotion.
Exclusive from Zambian Tunes.
Young Chef, we're all over. Young Chef.
D.
Irakuno 45.
Zinangwa. Call me Mr. WhatsApp.
Yeah. Hey. Who's got the keys to my jira?
Hey.
Patumba patukwa na nipokuia.
Hey.
Kick them strong ni mahia.
Hey.
We say it's going down over here.
Hey.
Kale wango leta kwe bitondo.
Hey.
Iti manana muchipi na mwichi byongo.
Hey.
Nakuna kula lefwe tatu chimba.
Hey.
DJ faka kufuli umuko chilimba.
Hey.
DJ faka kufuli umuko chilimba.
Nganili soba very humble. Weekend mind ishiri mujango. Mudanso one song paripiti. Ni samba samba chekwikiri na chisira tukiti. Petangala nsaka ya tuni brewery. Feeling like a slave mumuko sifulu majuari. Patuma zilipo alikuti bartender. Sikamba pakutwala patikwila matenda.
DJ volume ulunda. Di neti pompo fole na punda. Soso vinka mukatushi nikunga. Shotso vina nipaka vale nkumba nje. E life nani kumbwa kumukambe. Owa itika labu kwa tivangeli. Espeke big seko kwa tivambeli. La team poshe opo divangeli.
Who's got the keys to my jira? Patumba patukwa na nipokuia. Kick them strong ni mahia. We say it's going down over here.
Kale wango leta kwe bitondo. Iti manana muchipi na mwichi byongo. Nakuna kula lefwe tatu chimba. DJ faka kufuli umuko chilimba. DJ
kawa 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 kawa
kufuli umuko chilimba. DJ
sawa 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 sawa
faka kufuli umuko chilimba.
Wait, we need a boo, a boo. Push it like a boom, a boom. Bash it, bash it, but yada. Put it on my button and it's equal to the yada.
Getting those numbers at the highway. Ni ghetto of a DJ.
Who's got the keys to my jira? Patumba patukwa na nipokuia. Kick them strong ni mahia. We say it's going down over here.
Kale wango leta kwe bitondo. Iti manana muchipi na mwichi byongo. Nakuna kula lefwe tatu chimba. DJ faka kufuli umuko chilimba. DJ
kawa 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 kawa
kufuli umuko chilimba.
My boy fashion Sakala. Bats on deck. See you. Francis Dondada. Ali Dola. Nico G. Lion. Copa the swag. In the pew pew. Let's go.
Exclusive from ZambianTunes.com.